circles down we go. Inkele name babahlala basho.
El Shaddai,
usisa indlela zethu.
Shomai.